banks, we make her.
Yeah, yeah, I know what you're doing to me. You don't know. Shaba, shaba, shaba. David Lutano.
Lako kwangu imekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika. Unene kata kata lakini takubata. Meboligenda wanja kusigala ngakuwenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Meboligenda wanja kusigala ngakuwenja. You got to know more.
Chakunda bam very fine. Go on mo kwano kwa bana bato na walaji. Shake your body, oh, make me your daddy. Lay in the guacala to subila till wali. Girl, no, you're my mind. I like the way you shake your bam bam bam. You get a conangi, a donkey, na. Kubanze ni winda waku mwenyeza nwana. Oh, baby, baby. Unene kata kata lakini nita kupata. Baby, baby. Meboli genda wanja kusigala ngakuwenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Meboli genda wanja kusigala ngakuwenja.
Shaba, shaba.
www.mp3ugandanmusic.com.